eden godi yande joni tori min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde nanni hande le habaruji be en kala hala cse ka woni fedde leydi niger hawjini moƴƴene kokkol kibaruji e dow kulle ko ɓe kolli hono fawarjo cuuɗi kibaru laatiɗi kolli e dow balɗe sappo ko fawarjo propaganda tefoɓe laamu leydi men niger waɗɗu enna en paama ko ɗum wonani nonni to en nan guinguimi wona région mo difa kandu konna waɗi ñalaɗi ni téléphone uji mabɓe walano gollono ɓe jiɗiri ɗum waɗi ko mbiyeteɗo fawarjo ndu konna ni hono kaka tuda goto e haaloɓe dow inde ɓiɓɓe leydi o fillontene ɗum wontirton enna yewtere men pinnino altinere fuɗo filla série aji hande en madan goje maymuna guesibo andinan en gaɗɗo gacce ko dogui ɗum woni jukkugo mum ɗum woni kasu muɗum kori jam woni e moɗon Soumana Amadou janganto habaruji fulfulde noonni fawarjo ndu konnani yerno kalurinoɗen ni hara filla ko darto csc kam wonno fedde hawjinde moƴƴinol kañum e kokkol kibaruji e tokkitade ɗum e leydi men niger ɗo endam ɓe gaɗi batu goɗon batu mo ɓe gaɗi hande o enna ndu ƴettanani hara filla ko darto hollugol golleji ko waɗa e dow fi hono himɓe tewtoɓe laamu jahangal ɗiɗaɓal ko warto noga e goho lewru février ko warto ɗum enda ɗum ndu konnani won nana e dow fa hande himɓe golluɓe e dow ñalaɗe hono arandeje sappo dow fi politique himɓe ɓen endan seni ɓe kettino nanon docteur Kabirou Sani latir kam woni hoorejo csc e dow filla ka endan ko fawarjo en bandi men Hawa Ousmane hooƴi wadde
ƴewtinaki ki andan ni waɗama dow golle teleji sappo e goho e radio ji jeenayyi ɗi gar mumen tawa ɗi gomnati e gonɗi no jooɗi dow jonde ko e mumen télé e radio ji ɗiɗu téléji e radio no golluɗi har ko daratani filla cuɓakiji ɗi andan e politique leydi Niger dow dangare tati du ƴewtinaki ki andan tuuji dangare ɗe du goni hawju gollirɗe télé e radio ji ɗi andan goynaki propaganda parti ji ɗi andan e andinoje jokkade gaɗa tefoɓe ardagal leydi ko parti ji ɗi andan gaɗi nder majjum ni taykaki ki andan holli har ko darata téléji ɗi andan yanɗe laaso e ɗiɗi e mintaji laaso ɗiɗi e jeɗɗi e ko deki kan woni wakkati mo Bazoum Mohamed hokka Mahamadou Ousmane yanɗe sappo e jeegom e mintaji laaso ɗiɗi e tati e ko deki kan woni kanko du ko o hokka taykaki radio ji ɗin du kandu Bazoum Mohamed yanɗe sappo e tati e mintaji woronja e tati e ko deki Mahamadou Ousmane yanɗe jeɗɗi e mintaji woygu e jeenayyi e ko deki
nonni to enna zender du konna horeɓe hono seni fedde hawjinde cuɓaki ko watta capanɗe jeego e nayo ka en woni ko jangguinale balɗe ɗiɗi e dow fi ko darto cuɓaki garoyki endan hoorejo seni région to enna zender oy ɗum ɗo du konna gam batte hokkudeɓe sembe ɓe paama du konna hono boofi koɗno aran ɗum enna tawi ɗum fuɗɗi tawi nani ko Cheibou Moussa hoorejo seni zender o haalni bandi min Moustapha Mamma Sani
la seni son souci
seni suudu hawjinde filla cuɓaki ɗin ko ɓuri suudude ɗum tawe laabi cuɓaki ɗin wakkati fuu bayle heɓama leymun ɗum saabi ko Allah e wakkati o kawrital naati hakkunde amin e hooreɓe suudu seniɓe zender kamɓe yettinoɓe haala ɓe min mbadda e yi'ude jaccere heɓanode e moƴƴinde ɗum heɓa ɗum gollira no woɗiri nder laawol cuɓaki ki woɗi min kalan fa hande dow filla talki cuɓaki ko ɗayi ɗuɗuɗi ɗin ɗum ɗon hegaki fay seeɗa mursere mawde ɗum hannden min kalan ƴewde ɗume woni no saabo saɗorma o fadde nimɓe biroji woteɗi no ekkintinira ñalande worre e laawal ngal seni adake ekkitinindeɓe balɗe ɗiɗi heɓa ɓe pamana no gollal wotengal woɗiri
e biroje wote
ga heɓa cuɓakki waɗano hanire no woɗiri noga e goho lewru février duminaɗe noga e goho ko warto ɗum enna dow filla hojugol hoorejo leydi men niger ɗum waddi keedowo hakkunde ɓiɓɓe leydi kandu konɗan waɗi jahangal nder reedu leydi gam famtinde himɓe e fodde hakkilloji himɓe keñan ni o tawaka to endan doso maître Ali Sirfi Maiga o yewti to endan yewtereji mawɗi daroji filla no himɓe hani waɗa ko cuɓakki waɗano hanire no woɗiri bandimi awsi Abdourahmane hooƴi haala kandeltimi
le jeu électoral
ko hiɗa nder woteji kan woni neɗɗo fuu suɓo mo hiɗi filla tile tile wala nder majjum ɗum du waɗe nder hakkillo fukkimo woteji ɗi endan du timmira jam e sen neɗɗo fuu du no hiɗa dow laabi démocratie faama kono hani teddinde cuɓaki bandum yimɓe anda du no waɗi fuu goto ni ardoyto leydi meɗen gaɗa cuɓakiji ɗi andan yimɓe paama du ko démocratie laamu mum dow dangare ɗiɗi tuuji laamotoɓe heɓe tawaka e laamu ƴewtintoɓe mara wonɓe no laami ɓen enɗo fodde du no laaɓi dewtere laamu leydi niger wi'iri hawtidade e laaɓi jinganoji hakke ɓiɓɓe adama de hana ɗum du yimɓe anda to jonde caka himɓe leydi tiiɗa maral laamu démocratie kandum waddi dangare ɗiɗɗe hawtidade e laaɓi jinganoji hakke ɓiɓɓe adama
attaché au droit de vote
e do banangal cubaaki kini ko hore leni men Niger ko watte noga e go lewru fevrier dum nan noga e go dum waddi ko fedde jonde do inde hore mudum dar hono faawrje wallitude sukkaabe kany e rewbe taabe e satonmaaji le galleji mudum en to en dan gender be ngadi noddangal yaade himbe politiki e do fi ko dar to pirtol ko e bibbe leydi kanyum en watta ko tawi do fudum hebi no dum waddi no handre e no wodiri nan ko faande horeje mabbe tedo Hajia Umar Elhaji Abani o haali e le fi on en dan ko bandeme Mustafa Mamansa neldimi
tonno Niger do e leydi Niger en annira karisiya killo fukkin wakati wadata cubakiji ga enen dum adata misali de dum fay wadude cubakiji kanjum men gi'i men tinno e men tokka labi di enda to men jabbu waddana me resiya killo fukkin de dum fay wadude cubakiji men boddo e maresiya killo fukkin ganjoni der wuro mede resiya killo fukkin uudi sanne to men jabbu dum bedana men goddum kase do majju gan dalila cubakiji di enda e men godi lal wat de dane in mahimbe kauni dira ko e mubbe men golla yer weere men jaba ko irde cubakiji dum fay wadude ga alla kan hokkata moyi kan fayre yonde wure mede gam majjum men jaba fu cubakiji ko wari
ki va sortir
nonar fila cubako wato jahanga dilabal horje leddi men Niger do en nyeme kenyande wonno ko faande hawrtere mawnde deltal hawrindeji hono rewbe jingonobe sudu baba be ngadi kambe do hala mabbe dundu ko na gambata cubaki wadan der hakkilo fukkingo en himbe yidiri dum wonno ko fawar jondu ko ndani min koji hala ka sed e mudum ko latidi ko na faande be tedo madan kako Fatima kanyum won ko haldu inde maji kawon horejo ko nga fen non fedde rewbe de viti
nu femme nigérienne
men rewbe leydi Niger meden chama himbe e juude mubben tawa der filla o en do tano fodde no laabi laamu leydi Niger biiri har ko darta cubakiji di enda dun durwa du ko watta fodu fodu fu to wadu do laabi teewtude hakke meden gatta dane du propaganda o wade der hakkilo fukkimu cubakiji di enda gadire no wodi himbe politique durwa jonde jan hebo laamibe jowrobe ardibe diina e himbe leydi fu du wada do'a jonde jan hebo tabbita du cuudi habaru kan en du o tano laabi golle mubbe ko watta hala e ko mettini fu to wade der golle majji
e image
dar region mo difato te gingimi tondu kon na bibbe leedi non no kala metorga ko wonno yi ado filla ko darto telefonoji mu en ko wala na wada balde balde ni enda dum waddi ko fawar joni min jewdi en biete do kaka tuda lati do goto e kalawdo inde bibbe leedi lati du konda filla ne ken dimon ko be ngoni mi jetto en dan Nafisa Adamu kanyum ko landi
depuis que
illa ko are company Airtel Niger ke buno sadorna ko hedani difa kiloji sappo fu fayaha gingimi e kero lady Niger e lady Chad company ji ditu galano kumta haju himbe har ko darata noddul e nodde hebi ga illa denno ma hana neddo wawan nawtori pisseji company ji ditu non nodda do difa Airtel tan pisumu himbe gonno gollira rafi Airtel kumta haju himbe dundu no famtini gan gollidobe mabbe dido gon diwta dillida Move, Orange e Niger Telecom ka enkay himbe anda ko sabi pisiji company ji di andan galano golla gam wala andinore fu de company ji di andan gadi gam famtinde himbe dalila sadornam nodde hebe der chakantarare amin dedu waddi ko min yami himbe deka jungo do derol gol andan gam yamude company ji di todu darto ko watta himbe bawa noddi de neddo noddama du hebe no haniri gam wala ko neddo wawi wada handen ko hana nawtori e telephone
accéder sans limite
nani do en dan galle nyame wadi wakati ni himbe non ji a bayle bayle ngari har filako darto wakati ji din enda dum woni jamma no feewi yesem nyaloma no wuli jaw dum du kondani min kalti en neddo meteo dum woni etobe ndiyele e kenuli mite Ousmane Bawa o famini dum sabi ko dum wada dum woni ko Rabia may kanu landimo o noti
lewru décembre janvier et février fou dabune den enden no horemo dundu sabi ko bayla kanu wado ko eterde guleki holli illa bato lewru janvier warde fudal lewru février no holla ko caka burtaki dabune e natol ciedu himbe goni gande en dari ni balde de guleki fuddi de région d'Osso Tilbéri Niamey et Tawa eterde guleki degré Celsius laso yaade laso e didi wonano hebe no kuja gondu de redu leydi dum wala dum yotto laso baso lewru février warde fuddan lewru mars fu tawan ciedu gu endan nati
de har filla ko nder silmaaji ɗo konna sukaaɓe rewɓe koto sappo ka en woni ko jannginaaɗo en ɗan galle ñemena mbiye ka en woni ko fuɗɗana jannde ngam batte ɓe paama faa woɗdo filla ko ndarto gaɗɗo silmaaji mawɗi e pamari fuu ɗum ndu konnanni hono bureau joɗanigo leydi amérique ɗon e leydi niger kañum wonko waddi mballaga muɗum ɗum faa war joni ni mbiyeteɗo sani ayuba laatiɗo gollo wono e dow fi o enda omo anndinaen ɗum woni kore jannde ko ɓe rewɓe ngaɗana e dow fi o enda du o haaldana e bandi min olivier asok badi
ɓe pamminama dow kulle ɗe ɓe gatta silmaji dow mum ndenne no woodi kujje kaaloje dow fi rewɓe kewɗe misali do ardagal jogade amana golleji hirnereji e ko nandi e mum ndenne debbo fuu no woodi dow hunde ko watta silma dow mum sigila on heɓayi dow kulle ko heƴana amma min ekkintina rewɓe ɓen heɓa ɓe gatta filla ardagal e jogade amana nder yaadi yeeso silmaji maɓɓe ɗe min aada ke hollude silmaji ɗin nder nokkuje nogayi ɗe fina tawaji e aadaji misali cuuɗi habaru ɗi internet télévision ji gonɗi jonde e koye mum e ko nandi hemu
et même dans la presse en ligne.
Jati studio kalangu woni ko kettini ɗon jogueɗon en ɗan faa woɗan yaada yeeso seeɗa kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto ɗum faa woɗan gollal duuɓi joyyi studio kalangu dow tokkitade yaadu leydi Niger e dow tokkitade yaadu leydi Niger ndenne hannde altinere du konna ko mbowuɗon wonnano habaru sariyaji noyi wonno wonno yaara hande en kalan haala waɗoɓe gaccede ko dogga ɗum woni joom moota fiya goɗɗo doggana ko nandi e muɗum ɗum woni saria muɗum madame goje maymuna gasibo carɗo o meɗen o noteke hono noɗɗono fawar jondu kono ƴanɗe ɗe roketa dramani waɗanimo nani yewtere nemin pirti fulfulde
noyi ɗum tindinira ko woni gaɗol gacce dogga
gacce no ɗe ɗatol keme ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e nayyi dewtere kiite leydi niger fantinir no jukkon mum waɗirte ɗo nder dewtere kiite ko limte gaɗol gacce dogga kaw woni misali awƴotoɗo loore de waɗi bonnere dogga salo darade kanto wi'e kaw waɗi bonnere nde sako fiire sawru gacce mayre
upenal
jukkol gole gaɗɗo gacce doggi fiirte
si l'accident
de nder bonnere loore waɗi mayɗo na barmuɓe kaso hitaane yaade fodde duuɓi sappo awƴotoɗo loore nden enda wattete ñaama o watte du o yoɓa ujunere yaade ujunaaje hemre ceede moytol gacce mo bonnere nden hewti na himɓe mum na donoɓe mum kan en du no mbaawi jaari boytaali muɓɓen yeeso suudu kiite ngam hakke maɓɓe wurtine misali de loore nden endan wala assurance
to minen miɗen gi'a ɗo ñamay awƴotoɓe gon de pempake goɗɗo fuu no dogganno ngam hisinde yonkiji mumɓen to himɓe cakantarare nden endan piya ɗum barmina na wara yottito ɗume laabi kiite bi'i dow irni he bandum
no woodi de neɗɗo dogga ngam hisinde yonki mum de neɗɗo talki loore mum fuu no kuuɓi de yi'i himɓe gari faa piya ɗum na alaama yottitaade to sey neɗɗo dogga hisina yonki mum ngam hana no hensi waɗi bonnere ndenno amma no yiɗa neɗɗo holla du yeeso polisiɓe na zandarmaɓe ko saabi tabba neɗɗo doggi neɗɗo doggay jukkol amma ngam hisinde yonki mum waɗi neɗɗo doggi
bonnere loore de waɗi miɗen gi'a degom gaɗɗo bonnere nden enden uddataaki ɗum ndu ko saabi
bonnere loore no linte nder ko heeraaka waɗa ndenne ko ni waɗi hana neɗɗo heerino porkirere waawa yaari neɗɗo yeeso suudu kiite taƴane kiite udde bonnere loore hana ko neɗɗo heeroto waɗano ndenne de bonnere loore waɗi fo no bonnere nden foti fudu de neɗɗo tawraaka gacce gon ɗum waawa watti neɗɗo ñaama kas
vous ne ferez pas la prison pour cela
e do ɗum won ko habaruji e fulful tilli hande sey mbi assalamu aleykum mbalen to jam wali jati studio kalangu woni ko kettini ɗon jogueɗon endan fa woɗan yaada yeeso seeɗa kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto ɗum fa woɗan gollal duuɓi joyyi studio kalangu dow tokkitade yaadu leydi Niger
batu joɗa kalen mo studio kalangu
ngam martude kumpa ko waɗiden leydi Niger
ñande fuu jamɗe jeegom e mintaji sappo e joyyi
studio kalangu yaadu leydi Niger